be a man like you. Boli na omuntu akufako. How am I supposed to be a man like you? Like you, Goli na mama one tata wo abakuwerera. Nine chiroto change, jagala mfube nkole nchituke kela. Nine chiroto change, ze chengo wana yembu yaga ekunta. Jagala nchituke keyo, jagala ntu keyo, jagala ntu keyo. Enkuba ekutenyo, enkuba etonya, omusana guna yakadi. Enkuba etonya, omusana guna yakadi. Enkuba etonya, omusana guna yakadi. Nabinyuma byokuba mudongo, gabinyuma byokola wo wo. Ze mwenkulaba nkwegomba, jagala mfube nkole mbere nga gwe. Ze mwenkulaba nkwegomba, jagala mfube nkole njigirize gwanga. Naye nkuba ekwata nyo, kubiroto byange ekute nyo. Enkuba etonya, omusana guna yakadi. Enkuba etonya, omusana guna yakadi.